ojos doces, no son viso vanno quasi, no son bani churu, urgo esu e adu cose. Da chiacchiare mo got quare, io i ce ce chiena, o che gomerang e giuro con neve a voi. Yanangazwa n'impamvu yagute kunkunda ukageza naho gupfa. Wabaye igitambo cyiza cyambuje n'Imana, amaraso yawe meza ampesha kwinjira. Wabaye igitambo cyiza cyambuje n'Imana, amaraso yawe meza ampesha kwinjira. Amaraso yawe mukiza yavuze neza bihebuje ati ngwino gwira winjire. Mubana bimana yasa igeze yasa kenda nanye nemerengwe kwinjira ngena ati ngwino 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 winjire. Ati kaze mubana bimana ati ngwino ngwino winjire. Mubana bimana indirimbo zingana iki nakuririmbira, n'amatsura angana ate nagutsura. Wowe mwami umwe rukumbi wapfiriye inama ye, iyo nama ni nge ni nge. Zinganichi na kuririmbira, na matsura ngana te na gutura. Uwe mwami umwe rukumbi wapfiriye inama ye, iyo nama ni nge ni nge. Wabaye igitambo cyiza cyambuje n'Imana, amaraso yawe meza ampesha kwinjira. Wabaye igitambo cyiza cyambuje n'Imana, amaraso yawe meza ampesha kwinjira. Amaraso yawe mukiza yavuze neza bihebuje ati ngwino 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 winjire. Ati kaze mubana bimana yasa igeze yasa kenda nanye nemererwa kwinjira ngena ati ngwino 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 winjire.
Hallelujah. Aleluia. Calvary, Calvary, Aleluia.